Oh, why?
Oh,
omanyi nti ngezako, ngezako, ebirungi nkutuseko. Choto manyi nti nfuba nnyo, okimanye, wangala nnyo.
Sending, your love I'm sending, receiving a